Tukakarabe, anti gafe tubona ngudo Wacha jigaba ya chigika Nitule fuko budo kusiwa Nikitusa mono kitusa mori Kari tuumpuguma Choka muka mosobura Nzinginsu zambise busi Mubisaka tinga mizindaru Munsu kompito mkoko Lero tukiraka basisi Na enze sija kwefu mandongo Lekankologu ya limanya Kubanda bien kumwaba kose Ebiba kubadolira Balala webama lukule mwa Osanga bagi atikana Nukufora nebafora Nga weba chukise vigaro Kumbara sana alikisa Mwana tururi kunyiniru Bantu bako yuka sitamira Mukenda mwenye gato Mbaraza ziyo yotwa Atukoyo kututuri Okutusimbiri Mucho karubira Munde kemba rangire mureke Abantu abo batu ikiriza Nzera abantu matata Abeba fukuturu tirako Burujuju ya gure motoka Eneno kiro musiko Ndiku pangi sokari Chichiba kukuwe mfufu Osanga naba sigari mabeka Balota bakunu nkiriza Munze nemfuno yuza pakasa Singani na site namba Abari na ndaka sanke kakulema Okumanyo kukamarebi uya Ngataja weka nikiria Ndia amuleti ninganga Mfuna siya ngwera Muli ukura babirina Mabia itama kuboka tembe Bebo bitu itabasira Okukora kutawanyensi Abalana baso memirimu Na ingo kufuna wakuja Solezi bakwa kungato Evi sinziro vikuna miabantu Oguza njisabulina Atesi huli akora antikwekabana Kare ndo mwegele sivintu Singa nalinze ya singa Okumbo kyo mutweyo jempitira Batu wala kubaba kitaro Tukirabe batu muru walo Tuita mkungiza Mbwa boba na feba itao Usone vimutwe kano ukanyi Mwene muli itedembe Chino chiri kuguli atekana Tiyaziwesa mjinja Fena bibabia ntuyo Naichino motu senge kamu Kukubu za kinitoke Zewina mzono chusa Nodumule mbia Mweza fezi waza migano Swazato weru weru yanzi kalire mmanju Mbuwano seba kubendo Izango marazi sura wali Kunze mnolironga te wali Na iwe na marukora nawa Twega ili domuntu Yakomba kweba siriwa Mbuna ina mwemu mesinga Sesinga nalimwe chensoka Washikari kumroza Zinozija kutusazo wambi Kwe kugamba tura baby ntu Sigara binye nyezanga mutwe Wache urabanga choite chitono Chichuka nyendari umulala Mparata wemero muntu Toku hito kuwe chiyoyo Mzengkuli rambo hita huinja mbunogula busuulibwa kale mwao wabayaye mwe omuntu akusomoza nyirako kububu bwe bubonero obulaga kukulu kikwe twebuuza nenyoko bwameranga envi ofukameranga ku vivi n'owongerera kusinza abaffe babula ddadda twalwanyisa bulwanyansi fe kennyini kwebuulirira ne mukama tukwatirako kubwetowaze n'okujambantu era bwe twayiga emirimu twakulembeza kugumiikiriza obunyikivu kwo n'obuvumu n'obukakkamu ewali ebinyiga atakulabanga agamba nze mbasanga banyumiza abalala bwabo bakukira mu magoba bannanga owulira omuntu fe lino lyatufuukira ekkatala kutubanja byomutatuula ne kukuzibwa gy'ozaalwa katuuza enkiika emiruka wano mwatulangira obunafu mwatulumiriza obufuta bwe tuli ab'amagezi amatono bane ku ntandikwa olaba emyoyo otetenkanya abakongoola bangoola bakuba emibirigo ate bw'osambula ne bakungiriza bwe tuttiza ne beesomba nga batandika kukujajjata n'amannya bagakuggyeeko bakutumyako olusuutirizo ng'olukwe muzeeyi w'ab'envi obukodyo bwokka n'emitemwa mbenda zaakukuleekaana ey'egy'emizira egy'ekiralu kerere nanjogaano banange mwegendereza emitemwa era temwesiza mange enduulu sizeezaaniriza abagenyi batuwaana kututuma mise zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera abalala bafula endowooza endyo yamenyaga ogigaggawaza entuyo zaffe ekyemwazikoze zijja okubakaabirira nze kati nnyinyuka nnyeenya mutwe era seebaka mirembe waka mwe bannaffe kwe tuzibaawuliza okunteebeeza bye sirina si buli ayaniriza abagenyi tikuba musaayi gwa lujja nga bano bambaleesebwa owulira abeesibaaku wannyinimu wanzoyoke mutuukirira ensawo obwemu bazaananyo nezaanaalya muwendo kyoyo gwagaana kwe kugamba n'olaba akakolwa nga kazanyira musiri okwateganya bannyiniko nyini kajagala z'obugulu byonna oleka noonyeenya mutwe kwate bubooleze kabbebiko bwe kakwonoonera otuuga akatuge mbadde oyo nja nosanuukalera kugambye n'olaba ejjooko leero nze bandaba obutono empunga byoyejerega okugejja bagiyita diguli fe bino bye tubayiiriza tetwabifumbuza ddagala nga bwe batugereezaako olw'ebitundu mwosibuka njagala omuntu ajjayogere eyali kampeyini maneja nze mukutandika endongo kyennama abampa obululu kubanze bwe nali njigendongo eyakinsomesa yakimpabuwa teyantuma yatta akantu ng'abataaliyo bwe mubimmanja ate saayiga yatonda yalinga ennyumira bunyumizi bwesukka okuwoomera awulira kumansira bwina ebitabo lubeya naye kwe kujja onza apimusa entunoonya ki ng'ebirala nteeka wali kwe kunfuukira omulimu bannanga abaganda baalugera nange kiwoomereza ekyampitako ekisukka we kyandikomye yenkenku kati gye nsengejja ebizibu be mbikwatirako ne neetala okweyamba ennyo kati bw'owulira bye banziramu ensi eno baby. bintu no sigala binyenye sanga mutwe olabana batu bera kunsekere we unye bibava osunulire sijetulaza nodamo no nyenya mutwe olabane bwebe tugato buliri babana bibatu no nyako bebalyake nabana mfusi bakirumira kuyimbiri omwo ekwezenge banatabula mubyange mumuwoganira mbunze bakasi bibazimbalako kyolumu abamizi mukunda ludda wawo wenfunira wamasase yomba nzizeyo okufumba ndeete okwendabirako okize ekibalo uzizezeye mpakasirisa